More music on northwesternmusic.org.
Got team at swag in the house again.
The movement.
Yeah, boy, crucify.
Crazy on a
I'm your soldier.
Uwa tuwaka, marozi.
Yeah,
uwa tuwaka.
I'm your commando.
Mika miwane ramu na mpunyanda. Inge nisapira so.
Baba lekisa tomato ni teni.
Don't you cry.
Baba lekisa matumbua ni teni.
I'm your soldier.
Tundongo ndongo
I'm your soldier.
Ribai, ribai. Mama lekisa tukenduru watu ntemba.
Don't you cry.
Wena ya kasha widi bala.
I'm your soldier.
W. Look. Nibata kufeza matata that you often see. It's like vamu so manyando ya the offense. Nemuswa nela kambe famu mwama offense. Kuina mwama nduya inzi mwama offense. Chwalefa I'm your soldier. Weather ule kisa tukendulu mwaka ntemba nisingonja. Chwalefa I'm your soldier. Mulozi ko inzi kaufela sivila elika soldier. Everything will be better. Nipale zuku ina engeni buwa makuwa mikenda. Hamuna kunyanda as long as nisapila. Fire manyando nibata.
I'm your soldier.
Uwa tuwaka, marozi.
Yeah.
Uwa tuwaka.
I'm your commando.
Nikamiruane ramu na punyanda. Ingeni sapira so.
Baba lekisa tomato ni teni.
Don't you cry.
Baba lekisa matumbua ni teni.
I'm your soldier.
Baba lekisa malata.
Don't you cry.
Baba lekisa tundongo ndongo.
Ubona lusapela, lukana lumi emela, unomi operela lipina momu tawelela. Luna luma soja wabaroze, lubatanilu na vanolu vala fama nyoze. Kulineke mule kisa tu tomato. Mulizange tupina tumia pema ikuto. Luvata muno lukulu wa moske mautwe langali kaze zimu kwa
bukua.
Luvata kufedha mapuresha. Basike wa ishonda nga baba chisamalasha. Kampa baba kasha wilibala. Kikupanga mali au fedha uyolobala.
Uwatuwaka, marozi.
Yeah.
Uwatuwaka.
I'm your commando.
Nikamiruane ramu na mpunyanda. Ingeni sapira so.
Baba lekisa tomato ni teni.
Don't you cry.
Baba lekisa matumbua ni teni.
I'm your soldier.
Baba lekisa malata.
Don't you cry.
Baba lekisa tundongo ndongo.
I'm your soldier.
Kisa tukenduru mwatu ntemba.
Don't you cry.
Wena ya kasha widi bala.
I'm your soldier.
One more time. Look. Nikonskati na kombati. Anilu meli mutu kumi hatelela inge domati. Enluma lozi so wati. Kono hamulu timami sebezi mukaluzi bakanti. Tigri holder for farm sika. Yakasha wili pala ashimbela batulika farm jinga. Yale kisa tomato mubatuba. Kama ngine mangi ukazwa fale fofa nzifa. I'm your commando. Amunyanda chwana mwe melifela konanto. Yene musina. So since funny teni. Nibata kutona tama po kwato.
Uwatuwaka, marozi.
Yeah.
Uwatuwaka.
I'm your commando.
Nikamiruane ramu na mpunyanda. Ingeni sapira so.
Baba lekisa tomato ni teni.
Don't you cry.
Baba lekisa matumbua ni teni.
I'm your soldier.
Tundongo ndongo.
I'm your soldier.
Bye bye.
The movement.
Don't you cry.
Uncle Breezy on the beat.
Ha ha. Venama slang.
Uwa tuwaka, marozi.
Shizo.
Uwa tuwaka,
Breezo.
Nikamiruane ramu na mpunyanda. Ingeni sapira so.
Why yes so? Kelvin Payne.
Don't you cry.
Dom Lee, Mr. Beaven,
Mr.
Relax, G-Mac.
Don't you cry.
Fake Dax, one Vega.
Yipina Zencha, FarNorthWesternMusic.org.